The number one, drop it.
This one's a banger.
That's a chop, that's a chop.
Na festival, ama una WhatsApp. To chat to tweet, ama snap chat. Ya toto wa squeezy, napenda Instagram. Online kama cheesy, kama mnapewa grammy. Online kama cheesy. Online kama cheesy.
Unajua kuna vitu vya kuomba lakini sio naomba connection. Unaomba connection na afu una bando la jelo. Ah, utakuwa huko serious wewe. Toka hapa.
Wapintapata connection. Nani atanipa connection? Wapintapata connection. What's? What's? Wapintapata connection. Nani atanipa connection? Wapintapata connection. What's? What's? What's?
Inama bas. Bus.
Was, was, was.
Inama bus. Inuka bus.
Was, was.
Kuna vitu vya kuomba lakini sio naomba connection. Unaomba connection na afu una bando la jelo. Ah, utakuwa huko serious wewe. Toka hapa.
Wapintapata connection. Nani atanipa connection? Wapintapata